sisi wa tribal, sini wa tribe all. Tuna breathe fire, mapua zetu zimekuwa smoking zone. Ukabila kila bless, wangapi wako ready kus drop this joke. Ukabila ni tofauti na culture, ni kama turana Mokis job, nafakuma resistako. Ataka siwa kwetu, kani mekukanyaga. Sorry bro, ati hajagani kujimix. Kabila yetu ni tamu ni kama uji mix. Situpange line, tukue na su bira. Tungoje kuona tribe gani su biria. Hakuna tribe superior here. Kila mtu napika na sufuria here. Nilini tutalan lesson. Ni vipi tutaran nation. Prayer yangu kwa mafi jana, tutashinda leo kama si jana. Pamoja tuta win tukishi kana, na tuone wengine yani si others. Kama beautiful people, for we are beautiful people. Chris Brown, tuseme tunataka peace now. Na hivyo ndiyo tuta run this down. Wanduli wataka beautiful people, wakale wahala beautiful people. Sisemi hivi juu niko ashamed. Niju tunabonga kivernacular. Before tushikanishe wameiba nakula. Tunafaa kuanzisha watoto majina opposite. Mi ni mkale, bibi ni mkamba. Mtoto tunamuita Omondi. Itakuwa generation ya no more jokes. Ukabila tumepiga orthodox. Unanifunza kuambia neighbor just out of hammer. Izo ni vitu mzeka Vasco da Gama. AKA watu old school wanatufunza vitu hawako supposed to. Kao dicho wanasari wako 1+1. Na si nyuma yao tunawasupport juu. Ukitaka kumari tribe ingine, mabaro hutokia na machine guns. Kama komando wa machine ka mikono juu na mlete vi chwa. Mtatoa mapenzi penye mevi cha manzi akasema don't care. Alafu kila mtu akapotea. Boy akauliza who said no. Kidogo kila mtu who said boy. For we are beautiful people. For we are beautiful people. Labda tribe yangu wanavanga black and white. Wengine uso zao round kama tile and die. Wengine wanapenda die and die. Wengine wanapenda nga kukunywa China psych. But we are the same equal. Watu moja, we are the same people. MP akileta dom fanye kazi chafu msho. Hizo ni masilver. Na tunataka real change. Hatutaki hii bara. Ka huyo MP hakufanya kazi. He will never ever never ever see ara. Si tuko soft up to riot. Tuko soft, smooth kama king bara. Washed with the blood, niko white and clean. Sitaji dollar dollar billion. Wycliffe chin. Juu Yesu ndio the reason why we sing.
Red, black and white. Red, black and white. Are the colors of red, black and white. Are the colors of
beautiful people. We are tribe all. Sisi si watu tribal house.